libhayibheli lebantfwana liletha naku
lizulu likhaya lelihle lasimakadze ibhalwe ngu Edward Hughes ifundwa ngu Ludwe Galada
sifumaneka ku www.bibleforchildren.org
ngesikhathi simakadze ohlala emhlabeni watshela balandzeli bakhe ngelizulu abelibita ngekutsi yindlu yababe wase uthi kunetindlu letinyeti khona lizulu likhulu futhi lihle kakhulu kunetindlu tasemhlabeni Jesu wathi ngitonilungiselela indzawo uma sengihambe ngiyolungiselela indlu yakho ngitobuya ngikwamukele mine Jesu akafanga izulwini omva kwekube asavukile ekufeni uma basambukela abalandzeli bakhe Jesu wenyuka lifu lamamukela ngekungabonwa
ngemva kwalokho emakholwa akhumbula sithembiso saJesu sekuthi utawubuya atobalandza wathi utawubuya masinyane ongaka kovuwa komuntu kopha kutawutsi wanike ngalaba laba lokufa angakabuyi incwadi yobungcwele ithi konza kuJesu kuba ngekho enyameni kuba khona kusimakadze sambulo inconathi yekugana engozini yobungcwele Isitshela kabanti ngebuhle belizulu. Inso lenhle ngolokuthi ngendlela lemucaka lizulu likhaya lasimakadze ukuyonke indzawo. Kepha sihlalo sathe sihle. Tingelosi naletinye tikhonti ezulu. Tavumisa simakadze ezulu. Ngakho Bonke bantu basimakadze lala basifile basuke basizulwini bohlabela tingoma letimadzi tekubonga mati letinye temagama taletingoma tebantihlabela ufanelwe ngobe ubusihlengile kusimakadze ngengathi yakho kuto tonke tive futhi wasenta inkosi nabaprisiti kusimakadze wethu Sambalo 5:9 likhasi lekugona eBhayibheleni lichaza lizulu nje Jerusalema lentsha inkulu kakhulu nemabonza ngaphandle leluje nalo lihle likakhamu lelibonza limbonywe kebuqwebe labunyathelako ligade lelinye likhona lakhiwe lelobuqwebe lawo magede avalwa asingene ubuke lizulu lihle kakhulu ngenkathi lenzawo yakhiwe ngegolide njenge agilasi libonakalisaka ngisho imgwaco yakhona yentiwe ngegolide buhle bempula wemanti empilo ageleta ngasesihlalweni sasimakadze celeni kwalemfula kunenthombo wekuphila lawakala kucala ensimini yase-Edeni lesi sihlala simcoka kakhulu sasithela kinhlobo tetitselo letsukene ngetinyanga letihlukile emacebe aso bekaphilisa sive sonke lizulu alidzingi lilanga Roma inyanga kutsi likhanye inkathi muto yasimakadze iyodwa ingcwayisa kukhanya kude lokunye lokukhanyisaka.
Ngisho tiwane ezulwini tihlukile, tiyavana tilungile, timvu titalijani. Ngisho emabhubesi lasabekako nawe adlakande. Simakadze uthi abasoze balemada noma babhubhise konke entsabeni yami lengcwele. Uma sibuka, sibona ngathi kukhona lokushodako ezulwini. Kude emagama lamabi lesiwavako akuliwa noma akunama.
Imunyango ayikhiwa ngobe akunatigebengu, akukhulunywa emanga, akunababulali noma bantu labenta kukholakalayi kude sono. Ezulwini akukhalwa. Ngalesinye sikhathi bantu basimakadze bakhala ngobe banebuhlungu tsite lebuvako ezimpilweni tabo. Ezulwini simakadze ute usula tonke leto tinyembezi. Akufiwa ezulwini, kunekuphila lokungiphakade. Akunabuhlungu, akukhalwa. Akunakugula, akunakujabula ngendlela lengaconzi. Akunamngcwabo. Wonke muntu ezulwini uwala ajabulile nasimakadze.
Lokuhle kakhulu lizulu la wonke muntu lothembela kumsindisi wethu Jesu Kristu tuthi nalomlalelako simakadze. Ezulwini kunencwadi lebidwa ngekuthi incwadi lempilo. Inemagama ebantu. Uyawuthi ngemagama alanjani lababhadwe lapho. Bonke laba beke lithemba labo kusimakadze. Ngabe lakho ligama likhona yini? Emagama egagana eliBhayibheleni akhuluma ngekuthi lizulu simemo lesihle. Umoya nomakadze uthi wotani. Vumelani lovako ede. Nalohomile akangene. Naye wonke losifisile akathathe lamati empilo akhululeke. Lizulu likhaya lelihle lasimakade.
Indzaba levela emavini laNkulunkulu liBhayibhile. Intholakala ku Johana 14 abakorinde besihlalo. Isambulo sesine, amashumi amabini nanye.
Nkulunkulu uyati kutsi sitentile tinto letimbi, futsi sijeziso saloko kufa. Nkulunkulu usitsandza kakhulu, kungako watsumela indzodana yakhe lengujesu ukuthi itofa esiphambanweni ifele tono tetsu. Jesu wavuka ekufeni, wabuyela emuva ekhaya ezulwini. Nyalo, uNkulunkulu sekangisixolela tono tethu. Mangabe ufuna kucuka etonweni takho, yisho lokhu kuNkulunkulu. NkulunkuluNkulunkulu lothandekayo, uyaphila futhi. Ngicela ungene empilweni yami, ungitsetselele tono tami. Kuze ngitoba nempilo lesha nyalo. Ngiphinze ngibe nawe ngunaphakade. Ngisithe, ngiphikele njengomntwana wakho. Makube njalo. Funza leBhayibhele ukulume naNkulunkulu ngawo onke emalanga.